nibyo kuba ntaramusura sha sindamusura atandukanye nibijyana biba bidukura sha biradukura amavi y'umutima wanjye nyahoza kwitaga iteka maze abanyagasa ningwa mpamakuta amamakuta ansunichi igikuta cy'ubukene gituma ntabonana n'ubaruka abandi niba kureke kuko nigikukunda ibyo bavuga ukima makusanga ye gutinda kuko umunsi nzakubonaho tuzimara agahinda wirinda abo bantu ndabagutera n'agahinda gusa mpora n'intimba yo kuba ntarahagera harimo n'akagenda nko kuva hano ugera kukagera yeyo mareka mpe kwitabaza safi madiba na rayita amasabe rifuti ndebe ko najya kumusura yeyo
kubita umunyerezo mariya zenguruka kubita umunyerezo mariya zenguruka Samakuta yoko ya kumusura Nao 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 samakuta yoko ya kumusura
Haruka inzozi zanje nazo zimbeshya nkarota ndi kumwe n'umwana hano nkodesha nari nziko nakuze ubu ntacyo wambeshya ishyano n'ugukanguka ukamubura we ushobora no kwitabaza inshuti zawe gusa ubaye unabishoboye wakimenyereza we kuko inshuti z'ubu nazo ntago zizerwa ntibizerwa amaso yanjye nayahanze aho yanyuze agenda imyaka imaze kwisunika imaze kuba icyenda ubu mba nibaza niba kibuka no gucunda nawe aba yibaza niba nyifite ya gahunda Gusa mpora n'intimba yo kuba ntarahagera Harimo n'akagendo nko kuva hano ugera kukagera Yeyo Pareka mfe kwitabaza Safi Madiba na Ride Ambasabe rifuti ndebe ko najya kumusura Pareka mfe kwitabaza Safi Madiba na Ride Ambasabe rifuti ndebe ko najya kumusura
Nahuze inshuti n'imwe Nayanguriza Uwo mbibwiye wese Tuba tubyaranye abo Nabuze uwanyumva N'uwanyumva
The truck slay
Kubita umunyerezo Maria Zenguruka Kubita umunyerezo Maria Zenguruka Ye baba nabuze amakuta yo kujya kumusura Nabuze amakuta yo kujya kumusura Nabuze amakuta yo kujya kumusura
Remember where you got it from. www.djericom.com